Farafina sanfɛcɛliw ligi san sabanan n'o ye farafina basikɛti ligi n'o de ko don o be daminɛ bisun na Dakar. Jɛkulu n'o ekipu wɔrɔ minnu bɔra nin lajɛba nin na olu be ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛsi ɲɔgɔndan nanina minnu bena kɛ mɛn kalo laban na Kigali. Olu ye AS Douan ye ka bɔ Senegal, RIG ka bɔ Rwanda n'o ye tolantan tɔn ŋana ye, US Monastir ka bɔ Tunisi, Abidjan Basketball Club walima ABC Fighters, Stade Malien de Bamako ka fara Kaura Falcon ka bɔ Nigeria. Hakili jiginna Voix de l'Amérique ye nin tolantan ni jɛɲɔgɔn ye kabini a daminɛ fɔlɔ san 2021 na. Saheli lajɛba de be boloda wuli wale sabanan na ni labɛn baaraw 15 ntolantanw ye minnu bena kɛ fɔ avirikalo o tile 21 na. A lajɛ tali fɔlɔ kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 4 la AS Douan bena Abidjan Basketball Club kɛlɛ.